mwetondera bamwefulira akasozi keyewanikira amutu yanya nanyini nyanja bambi nasaba amazi kabaka wabakabaka nebamukuba emigo ekisa kya Yesu n'okuwonya abaana kukyamufumisa amagwa abantu beyetondera ne bamufugira amalusu nanyini byonna ne bamwambula yafali bwerere yakyolongwa Sujali minji ne Petero yatia Bwebamubuza Yesu na ye yamwesamba yagamba simumanyi Oyo musajja simumanyi bananga
kawala nga kalubirisa
Ana kawala kana bakatya ye
kopita
simumanyi Oyo musajja simumanyi bananga
kawala nga kalubirisa
Enkoko yako kulima
Simumanyi
Oyu musajja simumanyi banange
Yadamu yako kulima
Simumanyi Kana kawala kana bakatya ye Chajafi Neba musoge fume pambu Neba kaka santi mugezi Neba gavanolo nengo yeze tata Bamuzi kamutane yolwazi Neba sako ne jinjiri chuma Neba lekaona bakumi Na yera ya vayo na amani Ama ulira gogendese Oyo Yesu ya mpaga Saya bange zatasanira yangaza emige jakuba Yesu zateje jimponye ndwade
Yesu zakumange sagala kuwegana
Nange